exclusive from Zambia Music History.com.
Programu yarishwe kwa kali okuranda ku posa fenshita Muzo aka Alfonso. Listen, yeah. Woo.
Mire music Alfonso. Akapondo mu mashani shani. Njikala kuisa no yari shibikwa. Tule ukwa na vecha kwafye. Mire music Alfonso. Akapondo mu mashani shani. Njikala kuisa no yari shibikwa. Tule ukwa na vecha kwafye. Irimwa mona na tandala na isa mukubo mbate mukwangala ala ukubwele lenu manshatala kutifya pena nganshinga mwambala nshumfwana na vanchensela emulandu ifimafua kampepela nalikala vananjila kofyendesela mule nkonka wino nalichenjela uwangalo nkumfwa wino mupila nshaishivanga kwaliba uwanjila ukwimbo kufumepo na kampila nshafumya po wimbo urushalila. Mire music Alfonso, akapondo mu mashani shani, njikala kuisa no yari shibikwa, tule ukwa na vecha kwafye. Mire music Alfonso, akapondo mu mashani shani, njikala kuisa no yari shibikwa, tule ukwa na vecha kwafye. Ubushikuna tampiri okulanda, nalipontele bonse pachipanda, ndabusha ifya lala mumanda, katwishi uwansunkire jibanda, vano peso ndebano. Nompenda sana njimona kwati nalienda babujunshi tino kunsenda kwati fipu bamwiponya malenda ndimukalinga nshi kuchipinda echo njimbile nyimbo mumapinda ndomfa wino mufikiki kuchinda mamifu aleni wino naitinda. Nile music Alfonso akapondo mumashani shani njikala kuisa no yari shibikwa tule ukwa na vecha kwafye. Mine music Alfonso akapondo mu mashani shani njikala kuisa no yari shibikwa tule ukwa na vecha kwafye.
Kuntu nafuma kutari sana pakufika kuno nalia bukotumana ukupoleka kwa linkana kuti mwamona kwa titwa lingana yachiri mumeshi mwipontele ngwena ndipanji tonsha isa kuchimpwena kuma tuna kuma nani ukumfwena mwiraesha kwa tini ngoshe na alipena tumone tumone uno mwaka ndjeina ndedi ila pario na pangeshina ninde kokuruwa rutuku na kanchina umwana shendo kuna yatashanina hey.
Mire music Alfonso akapondo mu mashani shani njikala kuisa no yari shibikwa tule ukwa na vecha kwafye. Mine music Alfonso akapondo mu mashani shani njikala kuisa no yari shibikwa tule ukwa na vecha kwafye. Mire music Alfonso akapondo mu mashani shani njikala kuisa no yari shibikwa tule ukwa na vecha kwafye. Mine music Alfonso akapondo mu mashani shani njikala kuisa no yari shibikwa tule ukwa na vecha kwafye.
Programu yari shibikwa kadi okulanda kupoza fenshita mwaine mwishi muzole weka efyo unso na ngufuwa ya mwela pae misa mpya munko maki achaye Tengelo Isaiah Mr. Putis Isaiah Unique Sounds King Dez Isaiah AOC Isaiah Choose K991 Isaiah
Unique Sounds Production
Otikin Fashion Killer Program yari shibikwa kari okulanda kupoza fenshita.